kutazama twirira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banganye muraho murakoma ni Thomas Kamiri ndobasuhuza. Mu Burundi muratwumvira kuri ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko rero mudukurikira no kuri Y3 akadomo radio yacu veo@akadomo.com, YouTube na Facebook kuri veo radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo kibageraho.
Murisanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Uyu munsi twabatumiriye umunyarwenya Musengimana Eugene, uzwi cyane cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Professeur Mbata, Prof Mbata. Yaretse umwuga we muri televiziyo yakoreraga i Kigali, yiyegurira gukora urwenya mu buryo bita stand up, ni ukuvuga ahagaze avugira muri mikro abwira abantu bamuri imbere aho ngaho, nuko akabasetsa bakihirika kandi biramutunze. Twamwigiraho iki rero cyane cyane mwebwe rubyiruko, mu rwego rwo kwihangira imirimo no gukoresha ubwenge bwacu, impano karemano zacu, kugira ngo twibesheho muri isanga. Nabatindiye rero umushyitsi Prof Mbata, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ikaze rero
Kamiri. Nago ari umwanya nigumye.
Eh.
Ahubwo ni umwanya ngenera abanyarwanda kubera ko nibo nkorera.
Nuko
abanyarwanda ndetse n'abarundi.
Ndagushimiye pe. Yee.
Abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abakongomani.
Eh, bahari ya bavuga ikinyarwanda.
Nabo barahari bavuga ikinyarwanda.
Benshi cyane.
Eh.
Nuko rwose ndagushimiye pe. Hanyuma rero nkuvuze gacya cyane gusa, noneho mu magambo make ariko nyine yiyunguyeho gato, wewe watubwira kuri muntu ki?
Njyewe nitwa Musengimana Eugene, nk'uko wari ubivuze. Musengimana Eugene uzwi nka Professeur Mbata, ndi umunyarwenya, icyo ni icya mbere. Ikindi nanone nkaba n'umukinnyi wa filime nyarwanda.
Yego.
Umukinnyi wa filime nyarwanda, nanone nkongera nkaba umujyanama muri izo tara, kuko mba muri foramu y'urubyiruko rwacu. Mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa muri foramu y'urwenya. Dukora mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa.
None se mubona abajene benshi baza babagana kugira ngo mubagire inama?
Yego, baraboneka.
Nk'ikibazo bakunze kukubaza wowe ni iki?
Icyo bakunze kumbaza ni uburyo babasha kuzamura impano zabo. Yego.
None rero ukabasubiza iki?
Nkabasubiza yuko kugira ngo bazamure impano zabo bisaba ingufu nyinshi, nk'uko natwe kugira ngo tubigereho natwe byasabye ingufu nyinshi.
Yego.
Icya mbere ni ukubikunda. Kubikunda, burya ikintu iyo utarakunda ikintu nacyo nticyagukunda.
Ni wowe ubanza gutera intambwe ya mbere.
Ni wowe utera iya mbere rwose.
Ubanza
gukunda nawe ugakundwa, nubwo bifuza guhabwa ibyo udatanga.
Aha. Noneho se ubwo ngubwo hari nk'abantu umaze kubera icyitegererezo mu gifaransa bavyita kubaha inspiration mu cyongereza inspiration
n'urumodo barahari benshi arabana bagiye baca mu maboko yanjye bakora comedy inkuru urugero barababigomba guhinduka baca mu maboko yanjye ba Clapton baca mu maboko yanjye bari bakora bya bindi bya ya bakina nuza bafite filimi y'umuturanyi abitwa baramujyane baje kuza muri Amerika nabo bagiye baca mu maboko yanjye
yego
ni benshi benshi bayinshi batandukanye kandi bakomeye
noneho
yego ku rwego nari nshoboye nanjye ko nanjye ntacyo nafite cyo kubaha ariko mu buryo bw'imitekerereze bwabafashije
none se wowe ubwawe ku giti cyawe ibintu bya comedy ibintu byo gusetsa ibintu byo gukina filme araho wabyize byarizanye muri wowe gusa wumva urabishatse urabikunza nyuma urabitangira byirikora
bonje ibintu bijyamo ntabwo nabyijyanye ahubwo nabijyanywemo na nabandi
yego
bakabimbonamo imbere yuko ngiyewe mbyibonamo
aha
urumva yaba araho nize mu ishuri sinzi abantu bakurikira byo ari abo twiganye
bibutse aho wize
nize mu Rwampara nize mu Katenga nize ku Kibuye nize ni hehe ariko abo twagiye twigana bose barabyibuka baraza kubivuga
Rwampara na Gatenga ni ukuvuga ubwo aho ngaho wari ukiri mu mashuri yibanze mbese amashuri matoya nuko za Kibuye ujya kwiga y'amashuri yisumbuye
oya mu Gatenga ni y'amashuri yisumbuye
nuko mu magambo make rero wari wifitemo impano nawe utazi
ntazi ariko bagenzi banjye bo bakanyimbonamo
yego
kuyimbonamo rero nibo bagiye bafungura iyo mpano yanjye ndabyibuka bwa mbere nkivugira kuri radio nabanje gukorera kuri Flash
radio yitwa Flash yego
nivugira kuri Flash FM nkora ikiganiro cya country music ariko ivanze n'urwenya navugaga amateka ya ba Dolly Parton ba Kenny Rogers n'abandi bose ariko nkashyiramo n'urwenya
yego
icyo gihe nitwaga Eugene
aha
no ku ishuri uko banyitaga Akimbata birangira banyise bakajya bamugara Akimbata mbata mbata no abantu batabyumva neza bakumva imbata bakumva imbata imbata kuri radio byagenze bite ubwo birangira izina mbata naho narikuye n'ahandi rero ntabwo niyise imbata nta nubwo nitwa mbata nitwa Jeni ahubwo abanyumva n'ababonye ibyo nakoraga nibo banyise imbata
none ryaraguhamye
ntabihungira yo kunkorera abanyarwanda
nta kundi rwose none rero Musengimana Eugene aka Professor Mbata iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye genyine ni icy'abanyarwanda nyine ngo bavuze n'abarundi n'abanyekongo aho bari hose imihanda yose hari ndabona abonye batanze nimero bashobora kuba bari muri Zambia ubungubu turaza nabo kubashaka ariko rero uwa mbere dufite kuri telefoni ni Niyitanga Simon none reka tumuzane Niyitanga we
neza
urahura komeye
aho neza
uherereye he Niyitanga
ni mu Rwanda mu majyepfo
amajyepfo ko ari magari ni mu kahe karere
mu karere ka Kamonyi
gusha ku ngingo rero
hanyuma nyine Professor Mbata nk'uko nyine bivugwa amubwiye mu bintu bya comedy ubungubu ibintu ni ibintu bihenze kubikora n'ibikoresho bisabwa ubona ari ibintu bikomeye se abona ubundi impano yonyine y'ubwayo hari ntacyo abona hari icyo yafasha umuntu adafite ubushobozi
ye Niyitanga urakoze
reka
gusubize rwose Musengimana we umwanya ni uwawe rero
akiriho cyangwa yagiye
yagiye ariko arumva radio ndabyizeye
ariko uko biri kose arabyo
narabyumwe
imano muri no minsi imwe turimo iragoye cyane itandukanye niyo twahozemo ya mbere kugira ngo zabo uzagira impano udafite abashoramari biragoye ugomba kugira impano kuko ntago wagira impano ngo ugire n'amafaranga ugire na kontrole yayo nta wundi muntu ubijemo ntago byakunda
mbese ugomba kugira ukuzamura
ukuzamura agomba kubaho timu igufasha kuri ibyo bintu n'ufite impano byonyine ntacyo byagufasha
ariko nawe wiyicariye gusa ntihagire icyo ukora kugira ngo ibyo byose nyine ushaka abantu mufatanya nawe wiyicariye gusa ntabwo byakwizanira
urakoze cyane ahubwo igisabwa iyo umaze kumenya ko ufite impano wegera abagufasha kugira ngo iyo mpano izamure turabizi cyane no muri ibyo bihugu bikomeye nka Amerika ntago umuhanzi ashobora kwifata mu gitondo ngo avuge ngo arazamutse ku giti cye urabizi agomba kugera reba anyuramo agomba kugera studio imukorera indirimbo agomba kugera umufasha kugira ngo clip ikorwe byose birahinze nk'uko yari abivuze
ariko ubushake bukaguha ingufu zo gutangira
urakoze cyane
n'impamvu ndi kubikubwira n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika ni ukubera ko hari umusore w'umurundi twigeze kuganira witunze arasudira abwira abumva ijwi rya Amerika ati dore ukuntu natangiye ati nkiri mutoya nabuze amahirwe yo kwiga noneho nkajya ngenda nkegera abantu basudira nkareba uko babikora ati bukeye bakajya bambwira bati wakana mpereza akakantu noneho baratangira bakajya bamwerekera n'ukuntu basudira none ubu ngubu ni umusuderi ukomeye witunze mu magambo make rero n'ubushake buziramo gutangira kwifasha
ubushake ni bwo ngenzi nigeze kubwira abantu iyo mvuka mu Kiyovu
Ikiyovu cya Kigali
mu Kiyovu hariya mu kagari ka Kiyovu mu Rugunga inyuma ya Cercle Sportif
ndahazi lise niyo nizimo ndahazi nahamaze imyaka 7
inyuma ya Cercle Kigali haruguru yayo ubwo nimba rize muri lise ni wacu urahaje
narwampara hose ndahazi usibye ko nabaye n'umuskuti ndabaye na komiseri w'abaskuti iriya santre ya Rwampara iriya santre ya Rwampara hose ndahazi ni nko mu rugo
urumva rero ibyo navugaga ntago ushobora kubyuka mu gitondo ngo witure ku bintu
ubigenze ute rero yego
icyo ugomba gukora ugomba kubanza gushaka nyine kugira aho wegera abantu ukabasaba ukavuga ati rero nange ubu nashobora ibi byagenda bitya
yego
bo bakakwereka umurongo noneho umurongo nawe ukawugenderaho
niko se mbata hari abantu bajya batangira gutya ariko bagacika intege bo wabagira ihe nama
bagacika intege muri 2009 2009 nakubwiye ko aribwo ninjiye muri uyu mwuga wanjye 2009 twatangiye dukoresha amaguru mu kujya kureba aho twakwerekana ibikorwa byacu
ni ukuvuga mwari mufite amikoro makeya
yari make cyane ari nayo icyo nshaka kukubwira wenda nayo ngiye kubwira mukanya muri iyo myaka kugira ngo ubone aho werekana ubumenyi bwawe cyangwa ibyo ukora byaragoraga cyane bisaba yuko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi none izo mbaraga rimwe na rimwe ugasanga utazifite navuye ahantu aho mvuka nakubwira urayibuka navuye mu Rugunga ahantu hitwa Imasaka ipari hejuru ngiye gushaka umumanege wa radiyo kugira ngo ampe akazi
nuko
ndahagera mpageze yari afite ishantiye ari kubakisha ndamutegereza maze kumutegereza amara nk'amasaha nk'abiri ataraza arambwira ati ariko nimba ushonje genda kwa kana kabaguha icyo kurya ndagenda barakimba bama icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nyina muto rwose twa burusheti n'agafanta namutegereje na none tugize umuta ya nyuma ubwo nari nagiye mfite agatike kahangeza kandi ngomba gutaha mu rugunga wahumvishe ni masakitari hose urahaza n'abatumba hose barabizi niho mpageze hejuru namaze kuhagera mpari uwo manager arambwira ati uyu munsi ntabwo ntibonetse atiranze ushaka uko utaha atuko tuzabona n'ejo mva mu masaka hejuru ipari ngomba gutaha mu rugunga mu kagari ka Kiyovu hariya nakubwiye mpava n'amaguru ndataha ibyo binyereka ko impano ndimo ndakorera ngomba kuyivunikira kandi nkayikoreshamo imbaraga kugira ngo nzabashe kuyigeraho
noneho abantu batazi aho hantu ubwo wababwira ko wagendaga n'amaguru nk'amasaha ngahe
n'amasaha wenda tubare amasaha wenda nk'atanu
n'amaguru ukagenda ushaka ikintu
nshaka impano
nubwo noneho nyuma mwaje kubona
bwari bunije none icyo gihe
ariko urataha
ndatahagira mu rugo
bukeye ushobora kongera kumureba
cyane rwose
noneho mwarabonanye
niho twarabonanye anyereka mba nigamye arambwira ati ba wigamye ahangaha nzagushakira aho wicara nigama anyereka aho nicara ubwo nibwo nayo yampaye yahise ampa ikiganiro cya yampaye ikiganiro cy'amasa cy'iminota 45 hari ikiganiro kitwa hot 7 cyakorwa na Paxton icyo gihe cyakorwa na Paxton hot 7 kigomba kurangira mwahita njya mwakora iminota 45 nyuma y'iyo minota 45 agahita yinjiramo ibindi biganiro
yego
ku wa gatatu yamaye ku wa kabiri no ku wa gatatu
buri cyumweru
uwo ni wafunguye ubuzima bwanjye muri uyu mwuga nkora kandi imana imuha umugisha
icyo gihe utarahembwa nanone wagendaga n'amaguru kubera ko wari utaragira ubushobozi bwo kujya utega imodoka
oya ubwo gutega imodoka byo ntabwo byakundaga mba nagombaga kuhatembera
nuko utangira utyo rero none ubungubu dore aho ugeze nuko radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Musengimana Eugene uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Prof Mbata turaganira rero ku mpano umuntu aba yifitemo none akayikoresha ntacike intege mu by'umwihariko ni umunyarwenya akora ibyo bita stand up mu cyongereza nyine ni ugusetsa abantu n'urwenya rwe akoresheje mikoro aho ngaho bari imbere ye kuri telefone dufite Tuyishimire Ezekiel Tuyishimire we Tuyishimire ndumva ari ku murongo ariko ahuze kubera ko ndumva n'abantu bavugira inyuma ye reka tumwihorere naho ubwo twifatire bateri febure bateri febure bose sinzi ibyo barimo Eugene bose sinzi ibyo barimo kandi ndumva bari ku mirongo ahubwo reka twikomereze ye niko Eugene we ibintu by'urwenya mu Rwanda ntabwo nakwihanukira mvuge ngo ntibiri mu muco ariko ntabwo bimenyerewe n'icyo nashaka kuvuga none abantu ubona babyitabira bakaza bakakureba bakishyura koko
ejo nari mfite igitaramo Bambino ahitwa Bambino ni igitaramo cy'abana cya bayibayi vakansi cyo gusezera abana urebye no kuri cyano yanjye ya YouTube yitwa Mbata TV ubona ko abantu bari bahari kandi bari benshi kandi twicizaga 1,100 baraje rwose
ubwo mwabonye nkabangahe
kwabonye bo sinamenye ngo ni bangahe kuko nicyuwe n'ubuyobozi bwa Bambino ariko uko biri kose twari dufite iyo uza parking yari hano ku ruhangana bari abantu benshi kandi ni hanini cyane turabara nk'uwe nabo mu 1,200,000 gutyo
urwenya urukora mu kinyarwanda cyangwa no mu zindi ndimi
urwanjye rero ndukora mu kinyarwanda kubera ko nicyo mvuga neza ndukora mu kinyarwanda nicyo mvuga neza kandi none ni oriente cyane mu bana
noneho ubwo ngubwo n'urwo rwenya niho rwihimbira ukarwandika nuko ukagenda ugakoresha igitaramo
ndatumirwa
yego
ukambwira ibyo ngomba gukora noneho munyi nabishyira mu busizi bwa gihanzi nkaguha icyo ngomba kuguha kandi kirimo n'urwenya kandi bikagera neza
yego
urambwira ati mfite event imeze gutya uzaze ubikore gutya bigende gutya noneho nanjye nk'umukomediye nk'umuhanzi nkabiha umurongo kandi mwiza kandi bikaza biryoshye nubwo buryo rero abantu dukorana
nuko ubwo mukanya ndaza kukubwira usetse abumva ijwi rya Amerika bo bitekerezaho gatoya nuko
ntacyo bitwaye rwose
yeee
ni ibintu ntabwo ari ibintu uhatiriza ni ibintu biba mu maraso ukabitanga igihe cyane iyo hari umwanya wo kubitanga urabitanga rwose
nuko noneho abamfasha bambwiye yuko bateri febre agihari reka twongere turebe niba koko hari bateri febre we
karame karame
urakomeye
aho ndakomeye
mukanya waruhugiye mu biki
nta marezo nari mfite ariko mbanje gushimira uwo mutumirwa
ye mubwire naho uherereye n'amazina yawe nyakuri kubera ko ngiye ndakuza ariko we ngaho mwungura inama
mberereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara ubwo navuze ko ari mu Rwanda
yego
ariko no kuri Facebook nanditse mvuga yuko nanjye iyo mpano nyiyumvamwo
ubundi se witwa nde mubwire uko witwa
nitwa ku mazina asanzwe ni Shumbusha Jean Baptiste ariko izina ry'ubukomezi ni batise gusa
nuko komeza rero
ikibazo nshaka kumubaza n'inyunganizi mu bana afite nta wafashe iyo mpano ye
ubanza umenye niba afite abana ahubwo
nkongera nkamubaza
yego
umuntu ashaka kumutoza ari nko mu cyaro ari nka kure yamufasha gute yamenya kontakite ziwe gute azidusigire ku ijwi rya Amerika wenda ku byo twazamenya kujya kitwamugisha inama
urakoze cyane Shumbusho
nimushaka muhe namba yanjye nayanditseho nta kibazo
buretse ibyo ngibyo tuza kubikora nyuma y'ikiganiro ndabikwemereye ko nza kumuha nimero zawe rwose
ikiganiro ariko cyadusuruke nacyo turabakumbuye cyane
nabyo ubwo ngubwo turabizirikana Shumbusho
ni batirise muri komedi
komera urakoze nuko Eugene we uyu muntu rero wamwumvise wo muri Gisagara
yamwumvise ngo abana banjye ntabakuriye ntabakurikije impano yanjye mu by'ukuri abana nabo ndabafite
baranga n'iki mu myaka y'amavuko
y'amavuko mukuru wanjye afite imyaka 14
uwo ngo nawe yakwerekana impano ze kuko noneho bateri febre afite ukuri kubaza icyo kibazo
uko biri kose amakuru yanjye arayazi Mora wa rao mfite.
Eh.
Bose, sinzi nimbali bya abana. Bakunda ibyo nkora n'abafana banje ariko mba mbona nkurikije tide zabo mbona bagamije ibindi bitandukanye n'ibyo nkora na
usibye ko ari igihe n'impano iza kwigaragaza nyuma mu myaka ubwo ni ukwihangana ukazareba icyo byishakiye kuko ye nuko noneho rero ikindi kibazo cya bateri Febre ati umuntu wabonana gute kugira ngo umufashe icyambere bon uko muzabonana nabyo muzabyivuganiraho ndaza kuguha nimero ye
yego
nawe nubyemera ndaza kumuha yawe hanyuma muzishakanira ariko ahubwo ubwo uko nyine muzafatanya muzabyumvikana ariko rero nyine nk'ubu ngubu umuntu wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya ufite impano wamusubiriramo ihe namakubera ko wigeze kuzitanga ukuntu bashobora kwitwara kugira ngo talanta zabo mbese ubwo buvanganzo bwabo none ubutere imbere wakongera ukabagira ihe nama
inama nawagira cyangwa se nicyo nawe nabafasha bafite impano by'umwihariko ya comedy kubera ko nanjye nibyo bintu niyumvamo
yego
buriya urwenya ntago ari ibintu twikorera ku giti cyacu tubikorera abandi ntago tuyikorera kuko ntago wakwisetsa ubwawe iyo ubona rero wabasha gusetsa abantu batanu bari iruhande rwawe cyangwa n'abandi bakabikubonamo ibyo bintu icyo ugomba gukora yegera abantu bagufasha byibuze kugeza ibihangano byawe ahagaragara kuko rega abakinnyi benshi bapfana ibitego mu maguru
cyane rwose ibyo ni ukuri
hari n'abahanzi benshi bapfana indirimbo kandi nziza rwose zari buzakundwa izo imbaraga nyinshi rero zishyirwa mu gushaka abagufasha kuko nangeregana ni numvaga mfite ukuribwa ndibwa rimwe ariko iyo radio flash bidahari nkifashe ubu se muba muzi
reka da
mwari kumbwirwa nande
nuko
n'abandi bagiye bamfasha wenda mu bitangazamakuru bya YouTube wenda bakantu ibiganiro nabyo nisaba ndabashimira nuvuga ngo uburyo aho bigeze rero ni ukwegera abantu bagufasha kugira ngo ibintu bigende neza kuko ubu ngubu ntabwo umuntu umwe agikora
ariko burya niko ubuzima bumeze ntawigira
rwose
nuko radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa ni Musengimana Eugene Prof Mbata niryo zina rye ryo kuri stage niryo zina rye ryo ku hariya kuri stage niko babivuga mbese hariya nabyita ku ruganiriro ni umunyarwenya nk'uko turimo tubiganira arimo arafasha n'abashaka kumwitura kugira ngo abagire inama y'ukuntu nabo impano zabo zatera imbere kuri telefone dufite Muvunyi Siriro Muvunyi we
uraho neza
uraho urakomeye
kamirindi na nubwo naringuye rutsete hari hashize igihe pe ntabwo nari mperutse kukumva sinzi aho wabaga
nari naragiye bugakonje
okay nabyo ndabimenye
niyo mpamvu natangiye ikiganiro mbasuhuza ntimuraho neza
nibyo rwose
nuko uherereye he rero ubwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda nyine
yego
nuko gusha ku ngingo
yego nkubita mbangura rero nagira ngo mbaze umutumirwa wacu hari abantu tuba mu gikari tutagera ku irembo nyine wenda ibintu by'amakomedi biki wenda tutabasha kugera kuri social media kuri social media nyine kuri YouTube cyangwa se kuba twakurikirana ibyo bintu nyine hari abantu b'abasaza abakecuru abake ariko bateze amatwi radio Ijwi rya Amerika bari kumva ikiganiro kiriho ese ntabwo yigeze atubwira igihe yatangiriye gukina comedy ariko nta nubwo yigeze atubwira niba ari ingaragu cyangwa yubatse uretse yuko Batri Febre we nari ukuntu abivumbuye nyine ukuntu abaza umubare wa mu bana afite ntabwo tuzi ngo ni bangahe ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa nagira ngo byibura agire agace gato byibura atavaho ngo atagize akantu dusetsaho byibura kugira ngo natwe dususuruke muri kano kabeho mbona gahari nyine.
Ikindi
nagira ngo mubaze hari abantu benshi ikintu bakomeje bakigaruka ariko nanjye reka nongere ngisubiremo. Iyo mpano hari abantu baba bagiye bazifite kandi ukabona ntazi ngo yabazane yakwitinyuka se yakora iki. Nagira ngo mubaze ikindi kintu kijyanye n'uburyo ki abantu muri sosiyete bamufata. Ese niba mubo wabana kuko ntabwo aba wenyine, harahagenda harahakora mu bundi buzima ubundi mu buzima busanzwe we afata twe muri sosiyete. Ibyo bibazo nagira ngo mbaze, murakoze cyane.
Muvunyi we nawe urakoze cyane.
Sawa, turi kumwe.
Yee. Eugene we ndumva uyu muvunyi ashaka kumusubiriramo rwose ubuzima bwawe muri make.
Kubijyanye wenda n'abo bana nabanye n'umuntu tubyara n'abana babiri ariko ntitwabasha gukomezanya, ariko ntiguteganya gukora ubukwe muri ino minsi ahubwo bazantwerewe.
Urashaka kubukorana n'uwo mama w'abo bana babiri cyangwa n'undi wundi?
Oya, ushobora gusanga ari igihe wamunaniye cyangwa nawe yarananiye, twese buriya abantu babiri habamo kunaniranwa. Hari ibyo tutahuje ntibyagenda neza, ariko ndashaka gukora ubukwe bundi n'undi muntu.
Hanyuma abo bana se bari hehe?
Gusa uwo twabanye ntabwo twigeze dukora ubukwe.
Abo bana babiri baba hehe?
Abana babiri babana na mama we, ni mama wabo kandi n'abanjye.
Ubitaho?
Mbitaho nk'uko bigomba.
Nuko hanyuma rero watangiye komedi ubwayo ryari
nigeze kubivuga n'ikindi nimba yabasha gufata amatwi nako gufata umwanya wo kubyumva.
Buriya ntabwo yabyumvise.
N'igihe wenda umuntu aba aribwo akiza kuri radiyo birumvikana, kandi nawe arenterese iyo kumva ibyo bintu, kandi afite n'ibyo agomba kubaza. Natangiye komedi, ubundi komedi nayo itangiye wenda wabona nayo itangiye akiri umwana ifite nk'amezi nk'atanu wenda mu nda. Ivamo muri ayo mezi ndaza njya mu buzima busanzwe, ahubwo ubu noneho bangira komedi.
Mbese mu magambo makeya komedi noneho kugira ngo igutunge byatangiye ryari?
Kugira ngo intunge, ubundi natangiye kwakitinga nk'umukomediye 2009 mbonye platform yo kwigaragaza. Kuko 2006-2007 nakomeje kurwana nabyo ariko ntibikunde.
Nyuma mu 2009 biza gutyo
kuko nari nkiri na mutoya. Ariko bitewe no kwihirinda cyane no gukunda ikintu, umuntu yakureba akabona imvune zawe n'uburyo ibintu bishaka n'uburyo wenda unabishoboye amaplatform n'ubwo buryo rero
yagarutse ku kindi. Nanone ndibwira ko ahari hari akantu udakomozaho neza ngo bakumve neza uko ukuntu umuntu yakwitinyuka, nyine uvuga ko wabanje kurwana nabyo, nuko wabisobanuye ibyawe ubwo rero urugero. Ariko rero ndumva hari akantu bagifiteho ingingimira, umuntu yakwitinyuka gute?
Kwitinyuka k'umuntu, ubundi rero njabwira aba artiste bagenzi banjye ariko bakora comedy, kuko ndi umunyamabanga nshingwabikorwa muri kitwa RCC, Rwanda Comedy Club. Ndababwira ngo ibi bintu urimo uratanga ku bandi, wowe ubyicurujeho wabigura. Baje rero ngo ibi bintu ndi guha abandi ibyo mbyicurujeho njye nanjye nabigura. Ngo nubona nawe ibintu ucuruza ku bandi nawe wabigura uzabikurikira. Kuko buriya impano y'umuntu imenywe nawe ku giti cye,
hanyuma abandi bakayibona nyuma.
Abandi babimenye nyuma, none akarwana nayo mpaka abandi babimenye.
Nuko
buriya abandi batangira kumenya ko impano umaze igihe urwana nayo buriya urebye intambara ibera mu mutima ma bitewe n'impano n'intambara nini cyane hari abantu benshi batuye nk'abana batoya abana batoya ababyeyi barabanga abandi abantu bahanze bakagufata nabi ariko uri ku rugamba rukomeye cyane
nuko noneho rero akandi kabazo yabajije ati sosiyete igufata gute aha nanjye reka ngira nshyireho agakeregeshwa kanjye ni ukubera ko nkiri umwana numvaga bavuga tuvuge sagihobe ni umuntu wagendaga acuranga ntacyo bimumariye mbese nta kintu yinjiriza urugo ahubwo afite impano yego ariko kugira ngo ayikoreshe agira icyo yungura urugo n'urugo ntarukorera ahubwo akagenda acuranga gusa ntahembwe bamwe bakamwihera nk'agacupa hari gutyo akaba ari ko abaho bakamwita sagihobe none mbese ku buryo sosiyete wasangaga umuntu nk'ubu w'umuhanzi wifitemo impano y'ubuhanzi sosiyete itamuha agaciro ubu rero wowe sosiyete igufata gute
ibyo uvuze ntabwo ugiye kureba ukuri ntabwo ugiye kureba ukuri kuko ni ukuri kwa nyako ariko nanone ku rundi ruhande buri muntu wese niwe woriyanta impano ye n'uburyo agomba kuyibyaza umusaruro ubu ntitwabanje n'ubundi ari ubwo buryo tubayeho ugatanga impano kugira ngo uyigaragaze noneho banyuye kuyibona mu musaruro bakawubona ariko we ntugire icyo ubona byabaye imyaka myinshi twarabikoze imyaka myinshi ariko ubu ngubu tumaze kugera kuri rwa rwego hamaze kuza platifomu nyinshi zishobora gufasha umuntu kubasha kwibyaza umusaruro ugakora ikintu nawe ukabasha kugira icyo ukibonamo
ariko mwebwe icyo gihe mwabikoraga gutyo ku buntu bwari nko ku buryo bwo kwimenyekanisha mufite icyo mugamije mufite intumbero mufite icyerekezo mushaka kugeraho
reka dana iyo ntumbero ntabwo yari ihari twari tubizi ko ibi bintu bizahinduka nabyo twari tuzi gusa twarabikundaga twarabikundaga kandi tukanabivunikira tutazi ngo wenda ngo bizinjize amafaranga cyangwa se ntibizagenda gute impano yose umuntu wese uri mu mpano aba ameze nk'umusazi ntibagire kubwira ngo umuntu uhanze wese uri mu mpano ye kandi umuhanzi nyamuhanzi nimba hari abari kunyumva kuri radiyo umuhanzi nyamuhanzi buriya mu mpano ye aba ameze nk'umusazi
ni ukuvuga ko adashobora kuyipfundikira
none se yarwana nayo ntabwo warwana n'ikintu kirimo indani ahubwo urwana n'ikiri hanze yawe
none rero ubu ngubu sosiyete irabemera namwe muritunze umwuga wanyu urabatunze ubuhanzi bwanyu burabatunze urwenya rwanyu urabatunze sosiyete rero irabemera
hari ifoto mu mafoto naguhaye mbere y'uko ukora posite ariyo naguhaye n'icyayi wanjye muri saro sinzi nimba warayibonye naguhaye mu mafoto ageze kuri atatu
wicaye muri saro wambaye umupira wanditseho visiti rwanda yego
kwari sinari
yego niwe uri kuri fesibuke twashyizeho uyu munsi
yego ariyo iwanjye rero ni ukuvuga ngo umuntu ubayeho kuriya buriya babayeho nabi buriya tutabeshyanya
babibonye rero kuri ubwo nawe urabibibwiriye iwawe muri salo barahareba biri kuri facebook veho radiyo yacu rwose nuko noneho rero mbere y'uko dufata mbabazi eric na best awilo nabo bategereje ku murongo muvunyi yigeze kukubwira ati watubwiye akantu se gashekeje umwanya ni wowe none
ntacyo bitwa rwose kera nkinjira kuri televiziyo nasanze hari umunyamakuru bano bari pota bajya kuri tele yitwaga Berijini icyo gihe ajya kuri tele ahantu heza rwa rutabura icyo gihe umwana yari yituye muri wese yaguye muri wese
hagati aho bashoboye kumutabara uwo mwana
umwana yari yaguye kuri tele noneho akora sitandapu ngo twageraga mu murenge rwa rutabura twasanga umwana yaguye muri wese tubajije umuyobozi umurenge atubwira kumwe na bwe muri wese twaza umuyobozi wa polisi atubwira kumwe na bwe muri wese Bizimana Bergine Yego TV muri wese ujyanye nawe yaguye muri wese
hagato ubwo nyine yari inkuru nyakuri koko ariko nyine ubwo ngubwo uzo kubikura mutundi tuntu hagati amatsiko gusa uwo mwana yabayeho imana ishimwe nimba imana ibaho nuko
ariko buryo inkuru y'uburyo yipotinzemo bitewe n'igihunga cyarangiye nawe yaguye muri wese nicyo gisekeje kirimo kuko ngiye muri komedi nkora ngomba gukora komedi ifite icyo yedika kuri sosiyete kuko hari uburyo bubiri hari uburyo abantu baseka ibyo ukora hari n'uburyo abantu baseka wowe buriya muri komedi ibyo bintu birimo ukabona abantu bari guseka wowe ukagira ngo barimo baraseka ukagira ngo wabashekeje bari guseka wowe ntabwo bari guseka umwuga wawe
ubwo waba guseka se kubera iyi mpamvu
uri out of your mind ariko komedi nziza ni uko utegura icyo uha abantu kikabasetsa kandi kikanabigisha icyo gihe wabasetsa ibyo wabateguriye ntabwo wabaseka wowe
abwirwa benshi akumva bene yo radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi Musengimana Eugene Prof Mbata ni umunyarwenya ari kungura inama rero abandi ukuntu urwenya rukiri rushobora gutunga umuntu nubwo bigoye kurwana n'impano umuntu aba yaravukanye kuri telefone dufite Mbabazi Eric na Best Awilo Best Awilo ube wihanganye gato tubanzirize kuri Mbabazi Eric Mbabazi we Mbabazi
Hello
Eric
Yes muraho
urakomeye
Yego turakomeye cyane
Niko ko numva meze nk'uri mu mvura
mana mu Rwanda imvura iri kugwa mu majyepfo niho duherereye
Umukae karere
mu karere ka Nyanza
nubwo
hanyuma nagira ngo ngiye tuntu tubaza nka dutatu nabazaho Mbata nenda kumubaza tundi yatangiye komedi nyarwanda se cyangwa yinjiye muri sinema nyarwanda afite imyaka ingana iki ese ni iki cyamwesikiye kugira ngo abe yazijyamo ikindi kibazo kiragira kiti Mbata uko ureba komedi nyarwanda urwego ziho cyangwa se na sinema zose nyarwanda muri rusange ubona ziri ku rwego rushimishije ese nimba rudashimishije ni iki cyakorwa kugira ngo zigere ku rwego rushimishije
yego
ndumva ibyo bibazo ndaza kuba nsubizwa hanze
urakoze cyane Mbata we mubwire rero
nibyo muri sinema bitewe n'uko nabikundaga nabigarutseho gatoya nabikundaga kandi noneho sinema twahereye ku bintu bito cyane bya komedi ari nabyo turi kuvugaho nyuma tujya kuri radiyo ariko numva ko imyaka natangiriyeho n'iriya navuze n'ubundi
yego wavuze umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ariko aravuga ngo wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe numva nari mfite imyaka 20
nubwo yewe ubwo arashubijwe hanyuma rero urwenya rugeze ku ruhe rwego ubu ngubu mu Rwanda
urwenya rugeze kuvuga ko kubera ko nk'urugero hari abanyarwenya dufite batangiye kujya bagenda bicaye urabizi ko mu Rwanda kugira ngo ubore umuhanzi ubundi twagombaga kuba turabasabirizi ariko ubu ngubu ntabwo tukiri abasabirizi b'abantu ubundi umuhanzi yabaga agomba kuba ari umuntu wa muntu uzwi ko ari umuhanzi ikicarariya kanaka kamuvumba na kanaka kamuvumba ariko ubu ngubu tugurira abantu inzoga icyo ni ubumva ntabwo turi basa gihobe Icya kabiri wenda tutangiye kugira abahanzi bagira aho bataha badafite uburyo bahangayitse cyane n'ubuzima. Ni ibintu biri kugenda biza gake ariko bizagenda bikunda. Noneho ku rwego rwa komedi rwo mpamya ko neza ko abakomediye nubwo wenda tutagira ibitaramo byinshi bya komedi ariko amavideo yacu bagiye bayareba kuri YouTube byadufasha nabyo bikagenda neza bityo bikadutunga.
Ariko muri rusange kuko ntabwo ari ku rwego rwanyu mwenyine gusa n'abantu abanyarwanda mubona bagenda baba benshi bamenya urwenya bakarukunda
bararukunda cyane kubera ko ku isi yose abantu bose bakeneye kuruhuka mu mutwe
no guseka no kwishimisha.
Yego rero nta muntu waruhuka mu mutwe abonye ibintu bimurushya mu mutwe bisobanuye ko tugomba gutegura ibintu bibaruhura mu mutwe bakishima bakaruhuka mu mutwe bityo natwe bakaduha icyo kurya. Yego
Radio Ijwi rya Amerika nk'uko nari nababwiye mu kanya tufite na Best Awilo kuri telefone utegereje. Awilo,
yego ndavumva
urahura komeye.
Ndakomeye ndashima Imana.
Haleluya. Uherereye he? Banza ubwire umutumirwa amazina yawe none umubwire nawe uherereye.
Kano kanya ndi mu ntara ya Majyaruguru ya Musanze mu mujyi aho twagiye kuba twashakisha twakora ibintu bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Musanze naho ndabona akavura gasa nawe kagiye kuba kagwa ndabona akabaye gahari umbeshe ku buryo ubona imvura ijya kuba yagwa mu kanya.
Amazina yawe rero kubera ko ayo wanditse kuri Facebook Vewa Radio yacu Beth Awilo ndibwira ko atari yo mazina ya sona nyoko.
Yego amazina abazee banjye banyise ni Fraterne Mudatinya ariko angwa kuri Facebook mukamubona ko nkoresha Beth Awilo
Mudatinya.
Mudatinya Fraterne.
Nuko Mudatinya we gusha ku ngingo rero
kugusha kuba icyo nabaza Professor Mbata. Ariko ikibazo cya mbere buriya ko avuga ngo yasezeye kuba yakora kuri televiziyo kandi ibiganiro yakoraga kuba ko byakunora cyane ntabwo ashobora kuba yarihuse cyane nyuma akazaba kuba yakwicuza. Icya kabiri kuba yahisemo kugenda aho ngaho umuryango we ntabwo ushobora kuzabona n'ikibazo bitewe n'uko wenda ataragera ku rwego ruri high level ugereranyije n'abandi bakomedian like onanga amazina runaka ntavuga agasanga wenda we asanzwe yarafutse nyuma akazicuza nyuma ukabona umuryango wenda we uramutaje usanga nawe wenda abashije kuba yakibagirana nyuma akonya kwishaka ukuntu yasubira kuri radio akaba yabura ukuntu yasubira cyangwa kuri radio cyangwa kuri televiziyo. Icyagatatu nsoza nshobora kuba nabwira mise akorera abandi bantu yabiretse ajya kuba yakorera abandi bantu cyangwa se ajya kuba yakikorera. Murakoze muri studio n'abasubira ijambo.
Urakoze Mudatinya we.
Yego
Eugene we umwanya ni uwawe rero.
Nabyo bise nabajije ngo kuba narasezeye kuri televiziyo nkavaho mbere naba narihuse ntabwo navuga ko nihuse kubera ko ibintu byose dukora tureba inyungu z'umuntu ku giti cye ukareba n'iz'umuryango wawe icyo ni icya mbere kandi noneho hari imyaka ugeraho ugatangira gufokasinga ku buzima bwawe noneho ureba no kuzasaza n'amasaziro yawe kuruta uko waba ukeneye kubaka izina. Icyo ni numva ari icyo cyo agisubijwe ntabwo rero nzakenera gusubira hariya ngo byange kubera ko ntabwo nigeze njyana n'ubundi kuko ntacyo nari nshoboye udashoboye ntabwo baguha platform. Ntabwo nihuse kuko n'ubu ngubu mpaye platform ariko itanga ibijyanye n'iby'umuryango wanjye ukeneye it's fine. Nushake umpe platform kuri YouTube nushake umpe ahandi hantu hari hose ariko umpa iby'umuryango ukeneye I'm able kubikora. Ariko ikintu kidahari ni ugukora ibintu ntari kubonamo nanjye inyungu.
Uteganyiriza n'umuryango?
Nteganyiriza n'umuryango.
Hagati aho ngaho dusubiye inyuma ibyo ngibyo byo guteganya burya kuzigama ntabwo ari ibintu byoroshye nagiye mbiganiraho n'abantu benshi cyane ntabwo byoroshye nyamara abantu b'abanyabwenge mu byerekeranye n'ubukungu n'ibiki byose baravuga bati iyo wigomwe byibura 10% by'ibyo winjiza ukabyigomwa ugashyira hari ukabyibagirwa rwose ugashyingura ukibagirwa 10% ntabwo bikubuza kubaho neza ngo ufite amafaranga makeya kandi urimo wirikira buhoro 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 10% kiri hariya uryibagirwa ubwongo ndi kubwira n'abakiri batoya nuko bajye bamenya kuzigama hakiri kare 10% kiri hariya uzigame ushyingure ubyibagirwe uzakomeza ubereho rwose kandi mu myaka iri imbere uzasanga ufite amamiliyoni nuko mu magambo makeya rero Mudatinya Fraterne alias Besta Willo umubwiye yuko utihuse ntuzicuza kandi n'umuryango wawe ni ukorera mu magambo makeya yashubijwe nibyo
yego ari kinyo yarabaje nibuka neza ariko numva iyi ntababaje ikibazo kimwe
ndumva ari nko byo kwikorera ngo usigaye wikorera
ndi kwikorera njyewe YouTube nafunguye YouTube channel yanjye YouTube channel yanjye nabanje gushyira imipira ariko ubu ngubu ndimo nashyira ibiganiro byanjye bya comedy abantu batarabona mbata wenda mu buzima bundi busanzwe igitaramo cya mbere nakoze ni ikejo cya Bambino out of TV ubwo nicyo cya mbere nabanje gukora ikejo cya Bambino none ngiye gushyira ibiganiro bya comedy bindi niko nabikoraga kuri televiziyo tugiye kujya kuri iyo cyane yitwa Mbata TV
nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Irafasha Pacific Irafasha we Irafasha sinzi aho ari noneho duhamagare Cedric Sabu kwigura mu Burundi kuri Facebook bashyiraho amazina ashimishije Cedric we
awire na isanzwe muzi
uramuzi
radio flash nyikora kuri radio yarankurikiraga
uramuzi no kugikoba ku buryo muhuye uhita umumenya
oya ntabwo nita umumenya ariko muzi kuri social media guhera kera kuri radio flash mu kiganiro nakoraga kitwaga Fred Walawara namubonaga arakomentingaga kandi agatanga comment nka ziriya n'ubundi
ubwo rero nawe warakuzi nyine wasanga no kuzi no ku mubiri ku isura
ubwo wasanga nzi wenda ariko nge ntabwo muzi araza kumbibonera
ye nuko noneho rero nyine duhamagare Cedric Murundi Cedric we
ego
urakomeye
ndakomeye aho ni sawa
yego ni sawa uherereye hehe
uherereye mu Burundi mu ntara ya Ruyigi
nuko gusha ku ngingo rero
nashaka kubaza uwo muntu ese kugira aze gukora kuri radio yerekeza gukora ibyiwe icyo wacaraye ubutunge ko yoba yari yagaye nk'aho hantu cyangwa yari yashaka ati yigenge mu byiwe hanyuma
yego
nenda musaba n'impanuro yotekere abandi bantu boba bavuga yuko bafise akazi binjiza ku kwezi bakorera nko muri leta ayo mugasanga bagiye kurangiza nabi mu gihe bashyirije imyaka yo gukukuruka ni nk'aka ka jambo yobatekerera kugira ngo baze barangize neza ubusaza bwabo murakoze
ye na urakoze cyane Cedric we niko uje uyu Cedric agushije ku kabazo karika ducitse kamudatinye ikintu cyatumye niki cyatumye koko ugira gutyo ugafata icyemezo ukajya kwikorera n'uyu nguyu yari yarakibajije nuko komeza
icya mbere wenda naheraho bifite imyaka 35 ubundi tubara ko mu myaka yo gukora muri Afurika tubara ko ari imyaka 45 gutyo 45 burya yiyengeje nta kintu cyo ushoboye gukora ushoboye kumanagira ibyo wakoze kuko imbaraga ziba zacitse nuko mbyumva sinzi muraza kumbabariza nubwo ngo rero iyo ugeze kuri iyo myaka ubona nta kintu urabasha kugeraho ibyo biba byabaye ikibazo ugomba guhindura strategy z'imikorere ugakora mu buryo bwagutse kandi icyo nakuye ngaha reka kibyazo ni musaruro bityo bitume ntera imbere nk'urubyiruko
nuko rero ubwo ngubwo wajya kugera mu zabukuru nukuvuga ko ugomba kubitegura mbere
imbere cyane
ukizigamira
ubizigama mbere kuko none se ko hano negamye kwa kanaka umunsi kanaka igize ikibazo cyo kuba atagihari kandi rero uyu munsi ndagiye kandi wari ucumbitse wanjye shaka iwujye uzajyayo gute umaze gusaza uzashaka gute aho ujya umaze gusaza rero nashatse aho njya hakiri kare gifite imbaraga zo kujyayo niyo mpamvu na mugihe musaba abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda
n'ikirundi
ikirundi n'ikinyarwanda byose ni bimwe burene bazakubeza abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu bihugu byose nabizi izi bya amerika mwumva ku isi hose bose bamfashe kuko njye ntago mfite ubushobozi bwo kwigira kuko nibo nkorera nyine umukozi w'abanyarwanda muri rusange n'abavuga ikinyarwanda niba ari abarundi n'abanyarwanda ibyo niko mbafata
kuki se batavuga ko ahubwo uri umurundi ikomereza
nawe ntiwanjye uti umurundi nta kibazo kuko n'ubundi ndi umurundi kuko umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda njye mufata nk'umunyarwanda bamfashe dukorere hamwe kuko nta mugabo umwe ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira ntabwo nakabaye mbakeneye kandi nanone ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira nakabaye nshinga kenkayori ariko icyo ncuruza ni impano yanjye nkayicuruza ku bantu bumva ururimi nikoramo bamfashe rero bakande subscribe kuri channel yanjye ya Mbata TV barebe n'ibyo mbaha kugira ngo byibuze nanjye bimfashe
jya wigisha ariko n'urubyiruko nyine kwitinyuka
bitinyuki rega hari ikindi kintu wenda ntakubwiye wenda kane mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abatuye isi uko mbyumva ni imibare yanjye nkora muri mbatadoroji mfite sisiteme yitwa mbatiyerizimi nsanga abantu benshi batunzwe n'amakuru kano hazi social media platforms nyinshi zafasha buri muntu wese kuba yabasha kwigira kwigira ya mpano yawe kuvuna aho kugira ngo ujye kugwa wirukanka inyuma y'umuntu utari buze kukumva ushaka gushaka aho wishyira buriya impano ntago impano ubwayo irivugira
reka guca mu ijambo rwose kuko iminota irimo iragenda kandi hari ishami Shukuru Mike utegereje kuri telefone umbabarire tumuha akajambo kagufiya noneho twanzure ikiganiro vuba vuba Shami we
arabe
urakomeye
murakomeye mwebwe
mama sogonde cumi ngaho uvuga icyo ushaka
ndashaka kumwibariza dosteri ndashaka kumubaka agiriye inama mfite impano ariko rudafite ahantu rwazigaragariza wenda ariko tubwire ibya social media platforms ariko ngiye kubwanye numvaga nta mumaza se nawe watanga wenda nk'ikintu cyo guheraho cy'ingenzi
Shami
warafite
ubwo ni ukuvuga ko utakurikiye ikiganiro reka nkohereze kuri www.radioyacu.com hanyuma ikiganiro cyumve neza kirahari ibyo byose yabivuze pe ndakurahiye yabivuze inshuro nyinshi ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hari umuntu witwa Niyo Nkuru Magnifique umukunzi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri Radio Yacu VOA kuri Facebook nyine ati mbaka ndamwemera noneho natwe aratubwira ati ariko muzagure imirongo yanyu igere kure natwe mu cyaro tujye tubumva kuri FM Niyo Nkuru ntabwo nzi cyaro uherereyemo ahariho ariko iki kibazo twari tukimazemo iminsi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru mu Rwanda nagira ngo nkubwire rwose ko Radio Ijwi rya Amerika irimo ibitunganya mu minsi ya vuba cyane muri biriya bice by'u Rwanda muzajya mwumva FM Ijwi rya Amerika maze rero ndabashimiye cyane umwanya utubanye mutoya ariko ararikwa ntashira. Musengimana nawe ndagushimye rwose mwese murakaramo.